Kwa barasa na Bumbo Boys banda. We mamu za lundene kumwenye kwa mwami Klausi Masika Wekesa, the son of Thomas Wekesa. Maiwe wena alikaro light na marua Lukini su incoming MP Likuyani constituency 2027. Oino mwena li journalist Radio Jambo. I ran into the Star newspaper.
TYB producer.
Aye, my Iwe. Oh, you know what now if we're here. Oh, you know what I'm gonna Klausi Masika. Oh, you know what Kulile. Wana wa Thomas Wekesa. Oh, you know what Kulile Bazali. Mugula na kwe poge gombe. Likuyani, likuyani. Bureke, paketa chibilous. Oh, you know, Galio Muyeti, we kumo yokumuela. Oh, you know, one of the way, and you in the Majim Romazin. Oh, Klausi Masika Wekesa. Oh, you know, Galumuruki, Timamilo Komurange. Oh, you know, Wakuli Levasale. Oh, you know, one of the way, you. Kamaroroka njichilebona Kamaroroka kila bufu mwenye Likuyani constituency Likuyani mulomazina. Oh, you know mwana wefweni yenye Zake ndanga yengeneta Nazaru mwano mutelwata Alineba wandae Krisipinu siwekeza Gregory wekeza Mundo toki laziwae Waliyo mundo bali yuchi Ali Emmanuel you know Ala nende Jeremia Adele Adele Queen Omundo bali lizi Ali ya beauty you know aye Ala nende Nazi Joseph Wekesa wae Yezi wanda yenie Ale no musale Oma mi Derek Derek kuto Oino jajinie Nojo ku Facebook Nojo ku Facebook Kelanga bui bui Kabile munajua Bui bui inafanya kazi nzuri Bui bui inafanya kazi nzuri leader with a vision. He is the leader who will embrace the power of creativity, innovation, and entrepreneurship. He's a man who thinks according to our nature. He's a man who will change Likuyani constituency. He wants to unite Luyans. Anataka kuanzia pale aendeleze ile ndoto ya wamalwa kijana pamoja na Masinde Muliro. Actually he's a youthful wamalwa kijana. Tusimame na mheshimiwa Klausi Masika Wekesa. Iwi iwi Mayimuro Mazina mwana wenye you know Baba Muro Mazina Klausi Wangale Klausi Masika Wekesa. Ewa Kulile Kwemuborele nye Bozi yenye yangale Kukulana kwe kore gombe E bozi ne yangale nye Tukala ni jinjika Klausi Masika Wekesa Klausi Masika Wekesa. Oyino mwamini ye Wanabu wamewa zarwa Wamewe liza vunono Klausi Masika Wekesa. Walibu wamewe liza vunono Walibu wamewe liza vunono Kukangaba na befwe Likuyani constituency Kwa na befwe ni wangale Oyino mwana we mwenye Wali mumutikia mutikia mutikia mukamule gata Alimo zindu mutikia nywe Oyino mwana we mwenye Kila uzima zikawekeza Oyino mwana we mwenye Kemu bole leko bama Hindi mwimena ye Auwi Kemu bole leko bazale Oyino mwana we mwenye 2027 Kila uzima zikawekeza Kemba zaba Enyo mwure kaya bunje Kemba zaba Enyo mwure kaya bunje Mwana we mye you know Wali buwa miba tiki yenye Buwa miba na wazalwa Demu vole renye Buwa miba tiki ya Kula ibede Kalito rende ngeko Auwi Emu vole lego ni nono Bana bebwe Bebe nuko mule koni kumwa mina aroma Kumwa mikila uzima zikawekeza Sikia mambo yake Karibu sana kiongozi
Niko tayari kupigania haki za wananchi kutoka eneo la magharibi Tangu alipo kufa au alipoaga dunia kwa Malwa kijana alihakikisha kuwa eneo hili la magharibi zote limeungana hakuna viongozi ambao walionyesha madharau hakuna viongozi ambao walidharauliwa na basi eneo la magharibi liliongea na sauti moja na leo hii viongozi kadha wa kadha katika eneo hili wameendelea kututenganisha kwa tumbo zao za kibinafsi We are saying no, no way. The time is now. The time to liberate our region. The time to liberate our people from poverty. The time to say no to politics of cartel. The time to unite our people and the time to make sure that our region produces the next president of the Republic of Kenya. Elijah na meme alikuwa na maono. Alisema kuwa siku moja eneo la magharibi litamtoa rais atakaoongoza nchi hii. Kijana wa Malwa alikaribia mahali hapo akaaga dunia. Masine Mliro akakaribia mahali hapo akaaga dunia. Leo Moses Masika Wetangula ako kwenye serikali na ako na sehemu kubwa sana serikali. Kwa sasa tunamuunga mkono tu. Tunamuunga mkono Musalia Mudavadi. Tunamuunga mkono pia kijana wetu Eugene Wamalwa. Na tunamuunga mkono wana Wycliffe Oparanya. Na vile vile mimi kama kijana mdogo kutoka eneo hili tunamuunga mkono bwana Francis Atoli. Atoli heshimiwe kabisa. Basi nimejitolea nataka tukutane na viongozi hawa wote. Tuweze kuweka vichwa pamoja, tuweze kuunganisha eneo letu la magharibi, ndipo tuweze kumtoa rais kwa jamhuri wa Kenya kwa miaka zijazo. Naomba viongozi hawa wasindharau hata kidogo. Vijana, msikubali nidharauliwe. Ni wakati ni sasa.
Oga mure ha Kela uzima zika